The future is here.
Fella! Woo! What up, G's? The Bantus. My man, yo. Hini kali, hini tari kwa my enemies. Floki bao mindo G kwenye microphone. Na run town kama ujui hindo evidence. Na make it trend kama ulize mtoto president. Shafoe soja brother kaka the big pop in town. The top dealer Tanzania most wanted. Speedy kali mfano wake labda rocket. You are not real nigga but you a bastard. Sijui ni kupe nini. Big mama, big drama, sena mami. The game is over, style is over, teka tsunami, yo. Na mecheda wengi wananita mani, oh. Wananita honey. I thank God because I'm still around. I thank God because I'll make you proud. I thank God hini no ma hini kali hini untouchable.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Now is my time. This is my era. Around this time you better leave my area. My rhymes getting fucked. Joe Terra Squad. Kenya, Tanzania. One man army. Yup, ladies love me, cause I'm the best in the game, respect my name, cause me and you can never be the same, man. True to the matter, my cue, blangata shine so bright that they call me star, cause man, I glitter, I'm the best, you better take your monkey business to the national park, and if it's money business, better up me in the national bank, I'm blowing up like a suicide bomber, and soon enough I'll be crossing borders, new kid on the block, hotter than a mantle, and I got no haters, only friends in battle, yeah.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Unaponisikia kuja mkia uwe Mkenya Mtanzania. Nawapongeza walio na nia. Hii games ya kuparamia. Sikia na tambia shana leta ladha kama dania. Wamekubali kwa nia zao wakisaidiwa na mama zao. Chajabu na peta kwao huku mic juu kama ngao. Wananita shemegi yao na sijaolea dada zao. Mara nipo mara sipo, leo simpo kesho jiko. Natega mitego kila anga wasije nishushia nanga. Nakipanga kando panga wasije nifanya kama langa. Wanajifanya wana hip hop na kiuno wanafunga kanga. Kivipi nifanye kampena na juwa sina mpinzani. Harakati za mizani jasiri na nzia nyumbani. Vichwa vitatu vya bantu vina hasira zaidi ya chatu. Imevalia ngozi ya tutu, nyosha mkono ni kwa tegutu. Bone town sugu kushinda hasla wanugu. Wanabana wanachia nyuma na wachia mafurugu. Na lenga speed ya juu, speed meter inasoma oh. So na make door slow, na make the show. I'm a hustler forever.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali.
Hini kali hini tai hini speedy kali. Hini kali hini tai
hini kali. Hini kali hini speedy kali. Hini kali hini tai hini speedy kali. Hey. Be hustling, hustling. Hey, yeah. I be hustling, hustling. Night and day, night and day. Yeah, yeah. I be hustling. We hustling high, yeah. Hey, hey. I'll be hustling high, yeah.
Yo, that's what's up, man. The Bantus, my man Drum Soul. It's your boy Stone Cold and Rostian.